sipo duniani, ila Mola ndo anajua. Shani tupa ndugu majirani, tofauti wasonijua. So sipendi furaha mashati, ama mimi sio binada. Au nataka unipande kichwani, ndiyo kitumia sitama. Au nataka baby nikonde, mana wishi kunionea. Au kisa sina kitu mimnyonge, ata enipenda na. Au nataka baby nikonde, mama mama mama. Au kisa sina kitu mimnyonge, basi niambie. Sinifoke, kuyo yangu itanyuma. Sinifoke, mwenako mimpo. Sinifoke, oh. Basi niambie,
sinifoke,
magoti napiga, oh.
Sinifoke,
oh. Nisame,
sinifoke,
nilako ni pole.
Sinifoke,
raha unipe mwenyewe mama, waona ni wache kunipora. Nisha jaribu kutoka mbuku na kule maiwendo na niponye. Kwenye dunia tuko wawili, mimi nawe sale sale. Sije kulia safarini, nipeleke pole pole. Au nataka baby nikonde, mana wishi kunionea. Au kisa sina kitu mimnyonge, ata enipenda na. Au nataka baby nikonde, mama mama mama. Au kisa sina kitu mimnyonge, basi niambie.
Sinifoke, usinifoke,
roho yangu itauma.
Sinifoke, usinifoke,
basi niambie.
Sinifoke,
magoti napiga,
sinifoke,
nisame.
Sinifoke,
zako ni pole.
Sinifoke,
oh, oh. Ay, 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 ay.